fresh now. That's your menu. With you.
Sanga.
Nipo kwenye mawinto, maji ya shingo shingoni, foni masikioni, vidole machoni, nasikitika faida simuoni, chochoni kichwani na wasa utajiri. Nachomana, siwezi kutenda pasipo kufikiri. Nalia na shida matatizo kawaida, sishauri kwenda kuiba. Kikubwa pumzi tunakufa sifisa, mkubariki zidisha miujisa. Bado nipo kwenye kisa njia ionekani, kama posta kwa sajani. Na kila kisa kapei, siku naona sijenge, kapuku, mfuko ni patupu. Nisha choka dagia, chuku chuku, nataka kesho nyesuku. Napunguza mashops, napunguza makus, nasilisha ujus. Domana nakata news, sijifanye mjus, kwa fetu fake pose.
Wewe,
kata sim fata malekeso. Last time na ridia ibado na uweso. Katoka shina saba kaja mola keso. Ojo tolego na force kupima uweso. Kwa uko na piga gia kwa hapa na zingatia. Kwa kule na kanyagia kwa pale na waribia. Maisha ya tabiri na kisi chori siki ya kiri. Napunguza asila na ipa muzik. Nasumpu fumbi mdika mwere fanari fubua. Nisha kuwa mtu mzima na kuna si chukijua. Usijifanyo na jua utamka na jua. Kusubiri ewa nisi wezi kusaleta. Nitashuka lakini Mungu akipenda. Lakini Mungu akipenda. Sio kwa majukuye, sio kwa majukuye. Sio kwa fitina se, sio kwa fitina se. Sio kwa maneno ye, sio kwa maneno ye. Sio kwa fikira se, sio kwa fikira se. Sio kwa majukuye, sio kwa majukuye.
Hawezi kubadilikia. Sipotaka kubadilikia. Uwezi kulifuta kiosia. Usipo kubali kiosia. Hawezi kubadilikia. Sipotaka kubadilikia. Uwezi kulifuta kiosio. Usipo kubali kiosio. Machafukyo, 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 machafukyo. Bongo kimenukia, ila bado tupo. Machafukyo, 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 machafukyo. Uswazi kimenukia, ila bado tupo. Tucho, tucho, tucho. Bongo saka pe, na machesi pe. Na Dubai pe, South Africa pe. Tanzania pe, na wanaku pe. Wala golo pe, na machesi pe. Na kirugo pe. Can I turn it back? Bubba suck a play. Bubba suck a play. Rumba, rumba, rumba.
Zekir.
Where? Aya. Aya. Ush. Hey, kid yo go. Hey, Wapotini. Hey, Bani Sessi. Hey, Mabachera. Hey, Adi Dijekte. Hey, Dutcha Wala Kati. Hey, Mapasala. Hey, Famini. Hey, Wakiba. Eh Tabatia, eh Panyane, eh Mula Kenso, eh Chanikia, eh Mzambia.
Ush, 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 ush.
Eh Iki Kadinari, eh Sulewani, eh Nyamala, eh Meneja Suwabara, eh Kisasi Yehuli, eh Chikopa, eh Idi Madawa, eh Biobi, eh Msadoki. Hey Katy Blacky,
Vanya.
Hey Monty Biggie. Hey Kimara,
Fire.
Hey Wagwani,
Kiss.
Hey Mason Piwi.
Hey Mapesa.
Hey Kedere Watoni.
Hey
Malanjo. Hey Masoko.
Hey Chai,
Shada. Hey Mdogo Memori.
Ush, ush, ush.
Hey Omi Mchekelea.
Senti.
Eh Kigaponi,
Wakumulusia,
eh Chadui, eh Shukuala, eh Bidibizi, Kufosidula Neymar,
eh Produce, Kajupeka,
Yes, and choke ya. Yeah, Peter Hulu. Yeah, bro, bro. Yeah, thank ya. Yeah, my Buddha. Yeah, Ricky. Yeah, my cafe, this in a server. Yeah, Keiko. Yeah, Pilato. Yeah, Kayala, me Panko. Yeah, Blownie. Namba, supply.
Go for the supply, me Namba, supply.
Great.
And the code.
Meet.